cuka cuka langal min joti on kala do bawdan tawade le malifu e mangal mudum biyan alan yo go o lewru septembre dum min tawale maison de la presse mi joti fa hande kanko no dite sembese ko no mabba bayro gorko
ni selli min jawdo fere Omar Wegalu
wottu jungo ma yaade mbosso jaltina kabaru jungoni tondi ko yaawi
en biyan so wottu juda mbosso en meman hala biyan plantri la tour sababu rafi yakobere hakunde bammu dirbe denno de jahatu tongaton le la mutu mutu do jeno so wadi imadara e tanam yalla tadade boronda jam iwole meman hala dun nu muri sidi be donno mutu taxi le yotere meden Omar Wegalu
ay wa be kuliti wi do won ko buytata jillide sembe seko
non tigi ben jamando fere fultan wi de tagu jogaj won to soni on jogti dun no buytan salde yakka were hakunde amundirbe ngawlata sawo jati hello ele ngurndam mabbe fatumra ko jum ko ben ka defa ngo Ousmane Niali Bouli e Alicisse
arafi haltidinde hunoko ko sena bene e jote dum en woni ko latto sababuji itude jingu woni ko holti wi de sukabe jokolbe hewbe wambe do bama ko do
nanzini
rilla e gondal so heddodaade neddo mo pamitam wala hen edo ittato jilli wayde hinnaade goddo odu ana wada dum mide wadene ko jidda ga wadanta kam min ko jimmi hono fu hakune amem waawir gasirde jilli kanu lati fu yiwanto wayde yottinde aadeji mudum kanye laabal du ana waawi sabbi binde dum
si le côté hygiène
deugal an han fu terinde e gonga don holti wi de rokiya jakite kanko o conseil conjugal o mandarte e bamondirbe tinno ngada ko waawi wadde bela hakunde mu en
fu apprendre la
yim an hani ko laato muñoobe chawrotobe du e be kan tawede be yimbel pamobe to amen do minen pamondirbe didom gurda muem waawa wadirede e do pene yimbe kinata won ko rentini dum ko mbaawi rewrude do mudum so be gonda wakati mo biata mine yidima ara yidi kan o ka no boyre fu iwan dun kanu jido dirdon fu
na hani jogari fa gasa mo pamondiri sabi jomun an yidi horsinade etedinede so wana dun tan jingutti man no holti wide o conseiller
ido kabaru jifu an bay hebe do bemede ande to kanye fayotto yo compte Twitter studio tamani wattu jono yon dungu wodi kambe sukabe jokol bombe nokku no dette ton kaybe gonde wadde ima daray faabe ciako ton bonandaji kammu sembe seku
non tigi Omar Wegalu hombe jawno fere ala wara jonte yogaje lido ima daraja na wodi yalla no mi ani fu wutude fonseji ben ngalurande dubbe labude derno kanyoro amen gondo to gundam ton no almudu mahamman bangu darno ko reto ton ko ton ko ben ka fa songo alli sise e mumnato sendebu
ton ka do goriyaji gondi dom do ndiyan kammu dam hani be toradi le ngalurande ka fu na hewi tundi do hunde bembude san himbele battibe dido nokkule buri fule wakati ndungu on fa mbawa rende hor mabbe iude bonanda ko ndiyan dan wa yottinde be conseil communal jeunesse tonka no wundi wadde imadaraji fa yaltina tundi dido goriyaji mahamman hamiya tarakan woni lamido dental galla kede ko sifi do hem
les jeunes se sont organisés pour des journées de guérison de guérir
yimbele ngombele ngallurnde kany en ka yitti sanne odo hakille jokolbe mobe jidi faabe yalla jeune embe ana beedoro bawde latot sababu e juude mu em wadde golleji moodi goddi
baano fatandir tigira fatandir jari
fa hande de gore ka gore ni galle ma ci yanyaade
nam ko kay ri gari kay kuryer go iba ni wa tas partenaire diga nam ko kay ima dilam nagu ya kay ima ka tanka jambe do ima ka faabe ki
jeune embe ka waltini hakilaaji jamande wiide be jokiti to dido golleji fa ko be tawta ko hebe don ko almudu mahamman bangu heba ni studio tamani yude tonka
jawno fere mbiyan juune jahantu yelimane do mberli lamu kay alan be do famudu kabar pom ina do ton
non wori sukabe jokol wonbe tombe kanye fa yotto suudu meeru wondo tundu kanye ngadido ima draaji so moddintini o do pon kelno do ton fa kebe famtade kedden ko ay hore ma kebande fa kebe famtade kedden ko ay hore ma paccintinda en do hen
nyalomo ciagal ko pon o boni fede jeunesse wadde ima dra mu intinde nuko le balde joy golleji ciatudi on hanka sen nawa nawtore kedan Mariam Samassa horejo CNG yelibane
hande himbe mba jabbare do o pon sabe ima daraji bibbe gendindi fu suka jokolbe mon fu wadi ko wawi yalla nokko o ana mo intine golle o gollama gasidu
le pon ko meri gidimi fabike e golle o wi joko mer o pon o mu inrama tan jawdi nokko o kedan kanko jugamadi kamara
on est parvenu a resolver
min kebi mo intinde o pon do imadara himbe gendindi suka jokolbe jalti fa hewi ben ngaji ngadama le balde jewon ko min kibi wadde o golle watto joni o mobilaji ana bawi jabbade
o do pon hakunde yelimale e komni ngaji goddi nyoro mongo e kanyadudo kay sami non ciagal tobuji nyande sapo e jitt août jamarnde ndardi lamukobe fide dabariji yalla alhali pon den o na hewte lamin cekura traware dum si tamani gila yelimani
dun nabata en e mini magga yotre mede mini magnde en garan halde ko noddete concours fa keba nadde le école ena sembeseku
non tigi Umar Wagolu jawno fere men dido imuji di wadi nyande dinogo e jena utto to lycée ba aminata hambino lycée jeune fille kiddo o
en bian do wattu jono yo sukabe gondube wadde goldo imugol arande wol ko noddete examen blanco yo dun hayebe tanno dum fu yo dun rewbe dun non holitira wite
sababu dun waygal yalla ben alqadara rewbe ngadobe imuji di anabe do ibli kabaru ena o munoto sindubu tawtun kedana ko hebane du festango usman nyalbul e alsisi
yewde noga e go o yottare chapantati lewru uttundu ko yata imotobe teme doro ko buri hewde mum ben fuu ha sukabe jokolbe gondi e janginede do kabaru dandirgol nadde école nationale d'administration be himbe anam belti wadde gonde jande dartawol famu mabbe
personnellement
mi hore ka tidala fum hebay mi imike imagongol hono no pamir mi dunni imagol e do culture générale mum ngad jom o latke sababu e juude am famu kulleji kew imuji de wadirno wodiri waran latar sababu e juude amen famude ko min pamay
ko seedi e duube jabbede kanan kobe ko jidi rewbe beede pamede lengol dandirgol leydi men di wawa yirwude do gulleji worbe tan rewbe do kanan gatta koyde mu ben dun holliti wiide Yusuf Bagayogo kanko conseil technique kedjado rewbe le ministere humane debbo suka e galle
cette initiative
odo hakkile kam min kebi dum cangal ko min tayki wiide le leydi amende wakati fu so concours ena ana wada adadu rewbe e otobe hem an fandi san yewe ono hore le hakku yimbel temede nayom e jeddom bindibe rawbel sappo e jeegom tan woni
hin ak 16 ki son femme
alango o lewru septembre ndu woni ko di imongoji ngatte do bamako do
ko nayri bangal ko noddirten portrait ko en jara nokko noddirten yam foyla kawrte makko kanko donno ton moto taxi sembeseku
non tigi mo wi'e numuri sidi be odo golle modde mo wada dum le lamu buguni denno naban yimbe le ndel nokkuji kewdi yam fulila jokol holti video mo heba ko humtata hajumba ko le odo golle transport bamde yimbe yadi nokuji wasulu yalla be dor famu laado amen to yamfulta non usman nyalbul yide mako kedna fosango kanko munoto sendebu
le nokku garu cer yamfulila woni ko min kawri numuri sidibe an jodi do moto mudon an do mi client en e wi makko o bamane himbe on naba dum ben le gelle cercle o fu
ngadam na be sampo yamfulila kabaya
ngadam idun idun darta client en le nokku le fu yamfulila tugu an abili e kabaru nokku
o suko jokole sidi banke holti wide o golle ananawi ka dun fu wattade o nyofo koyde sabi e wi makko le hen o hebata o daranto du koreji makko
mur taxi be makko ye kala saka mutungaji mure galle an anabili hen nyaloma fu mi do wawi hepude ujunaji tati ka warde ujunaji chapande je basi fu wala hakune men e keja be la
namore sidi betti minire di halaji wide yam folila si golleji fu suka be jokol anan bayi wadde bawdi wundi dum ben nenno mo huyana be beede golle yalla e bawana ko e mabbe won ko kebinim studio tamani jaggal ko jume yam folila
hal tariki en jaran nokku no dirte binta gungu idon le lamu tumbutu
don tege war wagalo binta gungu nyiba ma hitande 1825 hultan wiide to nural haklaji kewde ngada wattu dubbe jeddi jati yalla subare nokku do ngindi woni wakkat juno war wagalo
amma abbakrin burdo andiri tirede yawgi yo nokko jaye mudum du kanko ni maire o don nokko
c'est de la fusion de civil
galle jeegom holiti wiide ana yidi hawrtude laato geeni mawni wotir arane geeni fu kanyum ino daranade hore mudum fewre e geeni wondi le kabaruji di jogi min di ka joda halaji mabbe di fabe chubo nokku goto ka duubi wadi le hitan duubi ujinere temede jetti e noga e joyi woni ko be pamri so be chubi nokku goto mo gelle de fey goto wala e wi mudum tom jati binta gungo jodi hande o do nokku debbo goto noddirteedo binta mahal mudu hodi nodum dum sabi inde binta gungu e hore
binta gungu
dun nabata e birki sembe caldi kanko ekintino jaga bulle mali de nyaloma hande nono dirtet Aliou Badra Diallo kenyo holiti yo inde hono yimbel bo bamile eliminatoire Cannes Maroc 2025
non tigi morwe golu yama piobe yokabe hono Yves Bisma e Moussa Diagne po ngarti le ben fedde ne
non wori dum woni kanko no dirtet Kamori Doumbia fa yetto siku nyakate kanyo Boubacar Kiki kuyate fu keba yottade le hen
jawno fere bangal leyde burde kuntone no hore kabaru basket humpitama
en biam mali yo leedi noga berdi le adnara Allah ndo fo e mangal du kanyo won leldi dide berdu le rumde afrique nder
fande bangal basket mbiyan U18 Mali so sa suruba so worbe hultan wiide ben alabarnde jehito Afrique du Sud dum woni Pretoria dum woni nyande noga utto ngorodol
e mbiyan de do gube didi ngaran fiide dum wulle piide ko no der suka be ngala duubi sappo jitti ko hani wadde ton bamde le go le wor septembre yottare le sappo ene le wor septembre worordu
jawno fere dum timita ko wadde hande
do ngatte haddude kikidande do kabaru yidi suka be fadi be jafe nokkon be andirno do e seeda journal meden ngala no wara e tamashek.